na vuga na muna chimsete na kala kam kamunge melunjimwe onye yemwe ko yemwe mwebulo kala I believe in future or the nilu even the nilu dinne my brother have faith in God maganonya dembo ya patebu ise bulan biko ya bachugu ogonogo ndo na lisike onya dembo welo lilanya nemesia no kadimu onya bona genwa kiko ogako mogo no batebu onya natala fufu embatebu onda mwetu esemegu emekwena na mmadu na nno nogwe wese no mmambata mwegu maka no mwemula kolu onye fulu n'ogwe nwekwere ike ọ na-apịkọ ivo ya emewe bụrụ mmadụ iche na ọ nọ nkịtị echi ọma kpata ego ịbụ ụwa na-esi na ji ọ bụla na mmadụ na-apụ abata bụ na ọ na-akpata ego onye nọnụ na amaghị ya mma ụwa mwe ochi na-eme enyi ebe ụwa na-esi na ji onye chọrọ ọga n'ilu mmadụ ibe ya ebe ọma na-elute ihe nso onye na-achọrọ ọga n'ilu mmadụ ibe ya ebe ọma na-agbalị ọsọ Unavugo na muna chimseje Imakwa na ndidi bijenu Mwekwa kwa kweli sekelu wachi Mwekwa kweli sekelu wachi Jugulo tendi nine na yayo Kwa wano aduva Kava soli pepa mwole Jugulo tendi nine na chongwa Na welezi kwa mwako zifa Umwikolo gana chegu Agbọghọ bịa na chọdị Chukwu wele ezigbo dị gọzie fa Chukwu na-ekwe ndị niile na-akwa mbọ echukwue Chụọlụ gị ọnwụ ike dodo Chukwu gọzie gọzie m otu mgbe Irikwulu ka m na-eme Amala nzele amala nzele amala nzele amala nzele nze nze amala nzele amala nzele nze nze amala nzele amala nzele nze nze amala nzele ewume ewuchi rakala kam kam emeli njimwe ma bụrụ akwa konyere anya naba ewu ọ bụ n'aka nne na na ohu